Ila mi mwanza koni na nyotata. Nimefanikiwa, nimejipata. No mana nikipita watu, oh my god, oh my god, wanashanga. Siku furu minaringa. Twende Zulu, twende Sinza. Uliza Mindoka, star, nananga. Kabisa, naita, kilasa. Understand, a master. Mindoka, star, nananga. Kabisa, nifoka, nikosta. Take a master.
Nataka kuondoka na mimi bila hela, 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 hela bafela. Boje kama boje kama boje ka hela. Shoko kama hizi wala mimi sinaga. Usijeti tusu sababu ya jina. Wendima, kwanza siku hizi sichaki na kima.
Mindota, star, nananga, kabisa, naita, kilasa, understand, a master. Mindota, star, nananga, kabisa, nifoka, nikosta.
Aya pele kesha pele kesha pele kesha pele kesha pele kesha baka aseme stop. Aya tetemesha 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 don't stop. Ajina wana man pushi wana man boy wana man papi wana man azan. Do it, Santa. Ajina.
Hey, you're trying.